السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. magacayga waa Omar Shano, municipality manager. Odayaasha chiefka vice chairman iyo task force meeshan xafiiska aan ku kulanno saddex ajendaan ka hadalna. Ajendada first aan ka hadlo waa nadaafada, maadaama hadda algoryaal badan soo baxeen, maadaama hadda qashimo badan inta meelo qaar laga soo qaado booleelka uu soo daadinayo tuktukyaashu waxa isku day kuwaas oo arimaha isku day nadaafadaradaas keenayeen. Arintaasna waa ka hadalna. Arinta labaad aan ka wada hadalna waa drugs. Arinta saddexaad aan ka hadalna waa dadkan oo ajnabiga oo meesha noo joogaan oo qasatan nacan Ethiopia ka imaadeen oo loo aqaan walayta loo aqaan. Arimaas ku doon ka wada hadalna waxaan isku afgarana intaan raid weyn in aan hadda bulo barwaaqo ward aan ka hagaajinno. In aan nadaafada intaan soo muujino ala garoobiyash waxaan isku afgarana ala garoob aad gurigaada ku arbax. Inta iska jirta kuwan oo road reserve oo main CBD ku yaala dawladda municipalka dhankan kale laakiin oo booleyaalka oo gurigaada ducal garoob ku warbax arintaas waa inta aad ka shaqeysay waay in aan oo barwaaqo ward arintaas waxa gelinay wala seen doona chiefkooda culimada meeshan joogan odayaasha meeshan joogan waxa gelin weyn waxa hagaajin doonaan oo dhinaca nadaafada ka socod horaano u diray dadka tuktukyaasha oo boodaboodayaash oo qashimo meel ka soo oo afar meel ka kor ku daadinayeen horaano radio-ga baaq ugu darna haddana baaq ugu dareyna arinta ka labaad oo daroogadan ka hadalna si weyn ugu hadalna magaalka ayna daroogada ku soo badatay khaasatan dhinacaan barwaaqo daroogada zaid ugu soo badatay hadda daroogo badan meesha laga sheegay aan garaneyn daroogashaas task force oo vice chairman ka meesha loo joogan chiefka habeen kasta raidan hagaajinayna waxaan isku afgaranna afar saac inuu soo la gaare dukaan oo mabaati meesh ka furan oo maqooqa ay waxas lagu gada intay jirin iyo tuma ka taa kabisa maxay yele dukaan maxay iskaarka 24 hours iska furan wax ku jir waa bii wax yar ku jiraan laakiin wax badan lagu hoos gada arintaas anako odayaasha ee chiefka ee culimada meesha isla joogna arintaas waa isku waafaqna inta ay dukaan 4 saacadood nus meesha ku gaarta oo baati oo wax lagu gadgada ay jir doonin tan kale oo saddexaad dadkan oo ajnabiga oo meeshan joogan oo dhinaca walayta leeyihiin chiefka ayaga home guard kood wataan anako dawladda and his excellency governor ahmed abdullahi waa caawineyna gaar ahaan rabaan oo ku caawineyna si kasta walba support u rabtiin waan u caawineyna in aan oo mabaatiyashan oo lagu gadgada daroogada hadda barwaaqo maxaa lagu sheegay lix mabaati oo magacaasha hadda loo liibahayna lix mabaati oo daroogo xun lagu gadaa meesha jiraan lix mabaati waa qoranna anaga oo booliis iskaashanayna arintaas dadkaas waa soo qaban doona adduulaha hiraada within the course of awada taa bilaabayna raidkaas adduulaha hiraada taasna waa ku mahadsantiin insha allah sa u soo muujiseen waa si fiican waay aan isqabanna dadweynaha waxaan u baaqay intay odayaashan kaalmaystaan maxay yeelay dadka meeshan ku halaabayeen oo daroogadaas kula halaabayeen waa ilmahayna intaan iskaashanna aan isqabsanna oo magaalkayn si fiican u soo bixinna His Excellency Governor Ahmed Abdullahi maalin dhaweeyay saddex mar uu noo keenay madaxweynaha laba jeer uu noo keenay His Excellency the Deputy President Kithure Kindiki maalin dhaweeyay noo keenay waxaan ka codsanaynaa dadkayna nadaafada oo magaalka intaan si fiican u soo bixinna magaalkaana dheelayna si fiican intaan yacni waxaan drugs waxaan ku deeka walcelinna wacgelin fiican siinna odayaasha masaajidka inta sheekaysha inta masaajidka hadlaan odayaasha inta barista ka hadlaan chiefka every meeting ay ku jiraan inta ka hadlaan so that at least wajashan keydi ku di in amaanka wajar oo fiican ma laha sida amaanka number 1 oo qaadana maxaa rabnaa dhanka nadaafada inta number 1 oo qaadan drug free inta nabon oo qaadan dadkan oo aliens kana inta nabon oo qaadan rabnaa waa ku mahsantiin bilay leeyo ma ku ja asanteen sana odayaasha hadda noo imaadeen maanta wordka barwaaqo ay ka tirsan yihiin sio barwaaqo location bakiyake jogbar oo ka tirsan yihiin godcade oo ka tirsan yihiin makaror oo ka tirsan yihiin jogo oo ka tirsan yihiin barwaaqo location intaas ku duwa ka tirsan yihiin waa ku mahsan yihiin soo maxaarna intaan si fiican isqabsana next week adoo ilaahay raada talaadada inta meeshan soo maana rabnaa oo progress report istusna waa ku maasantiina santeesana